dachimsafi.com.
Haya.
Where are you? Utawa.
Bazo.
Napenda nikilala, basi nilali na wewe. Hata nikiamka asubuhi, maji ninaoshe wewe. Napenda nikilala mimi, basi nilale na wewe. Hata nikiamka asubuhi, michai ninywe na wewe. Yani kwa maana Mungu kakumba vizuri, uzuri wa sura hadi na tabia. Na ndo maana nikikosa kidogo, basi minakuriria. Ikwetu shwari, hata siku tukishinda na ugali. Hivi maidari, utanipenda kweli au utonilaghai? Basi naomba usiniache.
Oh baby, oh baby.
Yani naomba usinitupe.
Oh honey, oh honey.
Yani naomba usiniache.
Oh baby, oh baby.
Naomba usinitupe.
Oh honey, oh honey.
Nikiwa tauni nasaka mavumba, ndani ya jiji wejiji lada. Nikampata mi wangu mchumba, ananipenda we ile bala. Nikiwa tauni nasaka mavumba, ndani ya jiji wejiji lada. Nikampata mi wangu mchumba, natamba naye mpaka ista. Sio runya tumba kama rumya najua, arifo niteka yule mtoto akishua. Na maringo yake na shepu inasumbua, minaoa pare nishalika barua. Sio marota tumba kasiano najua, arifo niteka yule mtoto akishua. Sio moyo tu wadi mwiri kachukua, iwake utamu na kipika na pakua. Na pakua, na pakua.
Naomba usiniache.
Oh baby, oh baby.
Yani naomba usinitupe.
Oh honey, oh honey.
Yani naomba usiniache.
Oh baby, oh baby.
Naomba usinitupe.
Oh honey, oh honey.
Bazo. We vibe charaza. Kwa nizo meneja shukuru Faza Mandela
Wizi championi kachelewa Wiz Pablo Pesulu Mamiji wanangu wa Kilison Abala Junior mwanangu wewe.
Pakua ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.